lila daipa lelo kuti waje zochuluka ndiwe kazi utani nkazi wosayamika aingati nolike mwawina ndivomeleze ndaluza kudi umachidwe pati kuti undisiye lelo iwe tawi usija ukandisiye lelo iwe zanga undi bwenzili zanga undi bwenzili zanga undi bwenzili undi bwenzili zanga wandita isantawi kuchiti samanyazi baby kudinza kukunde bwanji ambili ya manetna kute niwe tambwali mwina vudu nine ipo samveila Lilo zatika kwanji, baby, Tony, kutune neshu. Talalala, talalala, talalala. Kuti umachedwa pati, kuti undisiye lelo.